Nkwasɛm bere ne onua bere asoro sɛ obetie nkwasɛm yɛmsomfo akwaefo nane mu akyɛ asɛm yi pɔmmɔde asɛ wobɛfo bibia ɔbrɛ wo na woase wɔ sɛ nkwasɛm bere adu nkwasɛm yi firi Lifeway Media Ministry hɔ ana ɛba wo nkyɛn www.lifeway.org www.lifeway.org ɛhɔ na nkwasɛm no ɛnam ɛso ba wo nkyɛn yɛmsomfo akwaefo ɛnam ne mu kyɛ asɛm yi onua bɔmmɔde asɛ wobɛfo bibia ɔbɛn wo wo nua wo ba wo yɔnko na woase wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ adu yɛmmɔ mpaeɛfoɔ ne mmɔbɔhɔfoɔ mpaebɔ tuefo gya ɔnkyɛn ɛna akra nyinaa ba womada wase awurade sɛ woma akwangya ɛte sei awurade ɛde wase womahunu dɛ ɛhu da foforɔ ɛte sei na woatwe foforɔ bosom foforɔ ne afoforɔ ne fɛmfoɔ bebree biyini ne ni adwene ne yɛnte aseɛ ni ɛberɛ a yɛhwɛ w'asɛm mu yi fade ntasɛm bi a ɛwom bia bɛde ne di ama yɛn ɛda w' ase sɛ wotie yɛn awurade yesu kristo din mu ɛna yɛbɔ mpaeɛ amen ɔdɔfoɔ sɛm a me ne wo kyɛ ɛtoa sɛ yesu kristo ɔfrɛ nasuafoɔ no na ɔde timi ma wɔn sɛ ɔnkɔ na nkɔka asɛmpa no ɔka asɛmpa no a saan enu mu no ɔde bɛsa yareɛ ɔde tu ahomɔne nyarewa a ɛdi nnipa nya awurade yesu kristo ɛnam wɔn nsa so ɛbɛyɛ saa nneɛma wɔ nyinaa ɔde agye adasa yɛhu sɛ awurade yesu adwene yɛn ho paa ho yɛhu sɛ ɔdwene yɛn ho because saa nneɛma mmienu wei ɛdi nnipa nya saa tim mmienu wei ɛyɛ spiritual operation. Ahohom nneɛma a ɛdi yɛ so na ɔpɛ sɛ ɔka nnipa hyɛ nti nnipa anom nyame ntumi mpie ɛna ɛde so human suffering ayɛ yarewa ne adeɛ a ɛyɛ titi nnipa nti ɛnɛ ɛde pɛ sɛ me ne wohwɛ biribi wɔ Luke chapter 10 verse 19 say I give you authority to trample on serpent and scorpions. Mama to me some bit tea. Anyanyan che so. Ne awo so side to me na na risk so edema nimba. Enti matunu din se our mission is to bring his kingdom into rare. To be dia edin na se yendi. Edin na ahwe na risk so enimnya. Timia na risk so edema ne esuafo no no de ejuma no. Wamfa wankasa wotumi ama wɔn ɔsi dwumadi a mudi na mundi no ɛwɔ mmedi no mu nti ndɛ no mma yɛyɛ kristofo na yɛyɛ asɔfo na so yɛte asɔfo na ase na yɛyɛ esuafoɔ na so yɛbɛsom awurade yesu kristo na yɛayɛ nkoa awurade ɛwɔ ne nan ase. Ɔdɔfoɔ saa tumi na awurade yesu kristo de mu ayɛ sɛ yɛde bɛtiatia awɔ so ne anyanyankyerɛ so na adeade no ɛnyɛ yɛayɛ tumi ɛsɛ tumi no ɛwɔ wura yɛmfa sɛ yɛnka asuafoɔ no ho na ɔde tumi ma o but ɛsiane sɛ yɛn nso yɛabɛyɛ asuafoɔ no bi ɛno nti no nso de saa tumi no adom yɛ nti no ɛsɛ ɛyi ehu ɛne hyehyɛ ɛfiri yɛn yabrabɔ mu we should stop living defeated ɔwɔre ebi ka sɛ ɛyɛ esuafoɔ no ɔde ma wɔn ae ɔn sɛ esuafoɔ no yɛn ɛna yɛn nso yɛba bɛtoatoa so ɛyɛ n'adwuma. And you know, he has given us an authority to resist the devil, and the devil will flee away. Look at James chapter 4, verse 7. I see, you have authority to resist the devil, and he will flee. You will too see, be sure about some kind of big granite if we ain't chain. And into the yes, be a okobo abra bubia, na kojinaho, na, and do be a counseling. I have a problem on. Sɛ obi a sɛ sɔfo bɛtumi ehu biribi obi ho aka akyerɛ no ne sɛ ɔkɔ akɔtue sika nsa nipa no wiwie no no da nyankopon so no eno asem wo but nne no e dia e business oh amwa e show nyankopon the enemy nyam but yen so a ye kwon so no se wushu atwa se me now tane na si now to ana na namu hwe na namu tusua or the 2 minute am I e jino which means you open some kind of beginning from chain. Your mom, dear, say, yea, you be jay, I home. Near Tiho, Christuni, only I read, debia be beavers was often a bomb pie mount. You can do something. Go out there. Nini pump and coshe, ready to swap some of what ye, and quite ya summon and quite this a summon. Oh. Na dey to say we kwagi sem ni nyina dey aka ne say to be na o dem are sure for now so abey ne sure ni na o abey ne sample kani na won so odi ne chi no yenye man nyina na be so akoma osofu no odi for also betimi aye bibi stop sitting idle oh Jesus afraw on osuma won Sewu ni Yeshua, you have to have a work to do. So afa Christ o kraje nkwa. E wo dem dey bebre, e tra se many people buye. Na dem akwa me come for my house, start pointing people to Jesus. Start pointing people to Jesus. Sire enkofo na de Yesu Christ ho na onko. Na onfo ma Yesu Christ. Jesus Christ why crowd say offre afufro ba nchen Yesu afro aba nchen a he send you out si Yesu afro no what is one I say how the voice of Jesus calling who will go and well today for sawise and harvest waiting who will bear the sheaves away loud and strong The master calling, rich reward, he offers free. So glad he said, here I am, send me, send me. Out of why a crowd will say, yes, Christ. And the ATM will say, why now, Umra? Why now, Baba, na Masumano? Why now, Baba? I will say, Ejumano, Esso, a good phone, a mano, esso, in my phone. It's my eye, Cassiapa. Nancy, one way in my four woman, sir. Etty, now this is so frail. Now, Friday's you frail, nay. What answer say? Riding my banner. I never quite, I'm money, baby, bree. It boom up with us, oh. Also, me crying, qualify. What for Chris so cried, young qua? Who qualify? So better than Nancy. Na what's ye? Then church red. Now bumpy. Now we're winning him. Now the Bible. I can kind of I said they hear your phone. So a brave biara could not excuse you anymore. The question because you say only one more issue here will be. You can do better for Jesus. The biara say oh may you qualify. Why not qualify? Why not be qualify? Be qualify so for Christ you send a cry and in a gem qua. Na ya bonusu. You did not say asafunumu. Na would turn red Jesus Christ and I say, who's shan in church today? Ned, who's shan on sonu? Also, I could travel for the one but red Jesus Christ and I say, when you're Jesus from. Jesus from. Bra. Bra. Or for. And yet. Although I on your Kobe, and did it you, and dear Debbie, and Ubin America. The man would excuse you. It's here. Obey you, a better too. Why, ye, your friend say, this evening. But my dear, I say, Obepe, I'm sorry, I or church and quassem pa quassem, the quassem. Na so for no M pointy to me, our dear Jumano. I won't know, no one or tre. A quino or rare excuse also. Only I said, Utusana mono, na oti asori a ochechere ari eskuso ho asem ochire nkwaje sem a nkwaje ebeya odia na ifri sabron your life will never be the same wa brabo enye se de tie no se sai bebo wa brabo enipo nyina be hu we bi sase ye friend say eye wan no aka say ampa eye me izanze ebia na usuano ma me de ukọ asori bia wonu ni nche bi o biribinti ama oja asori ko ka furu de skuso ma ebra the friend no na yesu e de ne saka no o sare ya no o si ohunade e o so mehunu nua ni mehunu nipa nipa de se nua oje nyawo de se nua a che se nipa no ohunade e pe enti we onim se de nipa sitie onim se de nua sitie na bible so en twa ha radi skuso sade ne saka no o de ne saka no no e ma fe de ohunu de o si mehunu nipa mehunu nipa kama mehunu we mehunu we and the name can free the scripture amount. The scripture didn't say count. I'm pa. Oh, radio sambie we ni ne hunu no. Na onso point ni pa. Eko radio scripture nche. No pia. Minu mienu. Yan yo yiraba. Pai boni se. Radio fe ye sumbo ye humba sonko. Enye fi o hauna atitie na manye. Enye wiasi atitie the broken world. Ampa. Enye living sacrifice. Radio scripture. Ya mwasa ampa ye we. Se umfa kriso kwa jen kwa. Se radio yesu. Yo de boyani bi jim fonso tum pa fonso chemi rade na betrami mu fa se be kra ene majem kwa ore hwemene hweme so na mintimi ntra asemaw se opia ma nyo yira ba bade me kwako ka wasem no na matwa foforo so aba won chen se obo mpa yewi e rade yesu kristo moa bim se ene heaven ene aji ezanzampa so kra ba ko esaka na ajina Bible say above for Jewini ewa soro. Enye wo sende abo sampa we wa fa Kristo se wo kra no ajen kwanum. Minim sampa essentially ni bifrasis wa brabum. Bisre se aden ka hon on no mu, no mwao. Na ama fufro yin huni bisa se yhwana kase ye wo na woswa nam su eba hun radi Yesu Kristo. Ew so fu akwa Hayford ena medi ase me bro na LifeWed Media Ministry so. Be telephone number ni 0244-86-9499 0244-86-9499 7 was soon for Aqua Hayford and I'm the Baba Yamishrao.